Shali mtano muntu Napukona Yalwono la muta Sawona ngano muntu Yapila mtano muntu Napukona Yalwono la muta Elukusondela kuwe Bega mabila matata makama Napukona Yalwono la muta Angisambo Aye Yeah Uwewe tatali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah
Yazinkumbula ngiqala ukubona Faki duge lisha, zakveli Brazilian ngahlanya Ati dudlu ntombazane Wavelwa mamate Bentombi ngicela simbathe ndawonye Sithandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithongo Umdiki nomndawo Thinta wona qhumi nganono Injawa ninjawo Nantombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Nginaso isikhathi sokudlala Dala ngiyafunga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisamboni Aye Yeah Uwe wedwa dali Aye Aye Angisamboni Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye 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 Keke na keke nduni amanzi Uxolo ukuphaphela Nambange ngabe emhlobo I-2.6 ngicela i-2 Kodwa nginali 3-5 Liphake endlini ne-3-3 Nguzomatekisi Nginqi isondo 87 Dano umuntu anganimi Bungeli nje nantomba ngithathiwe Hayi Siya ikangi Sondela dali ngihlule ngizamina Hayi Angiphuza ngipeni straight mina Drive it takes angiceli mina Komo zikababa sipheli mina Pela uthanda ngipheji
Angisamboni Hayi Yeah Uwe wedwa dali Hayi Hayi
Angisamboni Hayi Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye